yande joni wittude e min ta cappanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on. Nder koye kibaruji men ni, kenga gaya hadde wuro ton dikkani kulle ɗuɗɗe nangama ko himɓe bon tefi ana doggida ɗum nder guykanoni ko gendarme maɓɓe nangi. Laana pirowani mbini koni kanoni dow dow ni ko leydi Niger fiyi hadde poste mo soogeji noni tiyawa noni waddi bonondaji kewɗi non yaago ɓiɓɓe wuroɓe noni. Yewtere men pindi noon no haalan laabi coɗɗodirgol dow hakke ɓi adama. Tokko mon nampirtol haalade kibaruji men. Mbiyen ni nder yilaru ni ko sondar maɓe jandar maɓe yilotoɓe dow maayo gaya gaɗi kengaɓe nangi kulle ɗuɗɗe safareji pharmacie e fahan kasen. Mbiyen ni sigariji ɗuɗɗi non ni ko ɓe keɓi far yande jeɗɗi non ni futuro hadde wuro tondika ko bandiji gonni ano tefi bittina nder guyka, amma ɓe doggi ɓe boppi kulle ɗen. Nani famaka adjoint chef Isa Hasumi horejo yilaru mbiyen nanga bonɗo dow maayo gaya fantini Fadel Alu.
Keñande kemi kabaru o enda wonno ko cigilimi jahangal ngam batte wadde gollal nangol ngol enda. Kulle koɓe keɓi nangidi wonana ni kiniije ardinaxa ujunaji kemi ɗiɗi e nayyi, ni fleldu konɗan ni kiniije muɗum ujunaji hemre e capanɗe joyyi, ticlosa kandu konɗan ujunaji capanɗe jeegom, prastamol ujunaji nogayi, colcaps du ujunaji nogayi, kini sulfrat kandu min keɓi ujunaji sappo e ɗiɗi komin nangi, paqueji cigari craven a ujunaji jeɗɗi e cigare mbiteɗo fin paqueji ujunere, ɗum ɗo du konɗan kañum woni komin keɓi min nangi nder wuuro wiyetengo tondika gorgal gaya ɗon enda kiloji mum funnoga e tati. Allah e ballaga ɓiɓɓe wuuro min lindataɓe ɗo endan kano miɗen jettaɓe sanne kulle ɗe du konɗa fuu nandira kana law ko wona gonga. Jonno Allah e jamma min keɓa e nangude himɓeɓe kano woni kulle ɗen kay fuu no gondonimi, ko ɗum hisade waɗan millioji keme keme ko ɗum wawi
sottede.
Nder andinore de ministre hawjine fi soyeji leydi waɗi dow télévision mo leydi Niger wiide ni hippitere waɗama jemma joyi yaago jeego lewru janvier 2024 ni to posisi soyeji ɗi tiyawa non ni abiyo mo soyeji ni tefi fa hano fiya ɓiɓɓe bomɓe non ni garɓe fa hippita. Ɗum ɗo waddi ni kamɓe ɗo hano avio o fi non ni, ɗum ɗo waddi loreji e motoji kewɗi non ni gonɗi hadde posti on non ni waɗi bononda non ni bononda ko waddi ɓiɓɓe wuroɓe heɓe maayi. Gollawol waɗi fedde M60 no wonno holla metta ɓerɗe mum yaago e fi bonɗo o ko waɗa iɓe ƴama dow fedde sojeji gomɓe dow kural laamu leydi Niger ni dartina hakkeji himɓe gaɗanaɓe bononda. Gaɗuɓe tewtewru ko gollal duwan non ni ko leydi ko waɗano ni duuɓi ɗiɗi e sappo e jeetati keɓuɓe tewtewru duni hande subanaɓe gaɗi jonde mette dambugal ministére hawjine jawdi leydi non ni. Ɗum ɗo ɓe kollana metta ɓerɗe maɓɓe non ni dow mbiyen ni hano hakkeji maɓɓe ko yaaɓa gaɗa ɓe keɓino tewtoru ɗum horra ɓolum. Nani famaka Issifou Ndiaye Ibrahim goto nder keɓe tewtoru du gomɓe no sunuti non ni fantini jadimin Hassan Nourou Abdourahmane.
En 2018,
le ministère hawjinde arduku leydi waɗi hono tewtol hoƴugol douane mawɓe ko wiyete officier de douane. Min naati e tewtol ngol Allah waɗi dukonna min keɓi. En 2019 wonko keɓtol amin ngol enda haala, ministre moyti keɓtol amin ngol endal fufufu. Nden wonko min jaari wullano amin yeeso suudu saria, nden noon wonko suudu saria hokkimin gonga wi hollidu min kokkita hakke amin min jahdu konna min janggo fi douane ko ngu enda. Ministére ne endan sali ne enda ɓe koƴƴi hembre e nayo nder amin ɓe acci capanɗe nayo e jeerto ɓen kay layi. Min jeeyi to sawar mawɗo mo leydi wiyeteno conseil d'état kandu hokkimin gonga wi capanɗe nayo e jeerto ɓe enda neldeya waɗa jande mum en doñako wartanata golle mum warde jonto gonɗen ɗo keddi laabi ɗi nanɗo hoƴama ɗi pat fe gotel waɗaka. Nden ɗum saabi min gari hannden ɗo gam hollude hoorejo gouvernement kanko ɗo ministre kaw jiiɗo arduku leydi min keɓ min jiita hakkeji amin min gaɗa
gollemaaɗ.
Fedde golloɓe to jawdi wondi ley leydi ni hano ɓangguere somayir ni ɓe burtini hano haala Yassine Kenga nder wuuro Arlit. To fedde de ni no woni no woytoro e saɗarmaji ɗi golloɓe ɓen wondi non ni dow ittol jawdi iranion non ni jandi iranion ɓe gaddi filla lumako mum fonditol lobbol waɗi dow mum non ni. Nani famaka Abbas Munkayla kankon secrétaire général ɓangguere Arlit o wi jaadimin Moutari Abdoulahi.
Non
keral golob somayir be fu gonna jama ko watto ko tawe leydi niger bakamu yottake chapane jene do hembre ender gollangal dun sottina hokkude golle den enda company ji france kanyo e goldidum mundum ga alle e company ji leydi niger di government kanyo gonde jonde hore mundum kaydu keba gollangal min jama fede beyde e do no worno ko dubna e no ga e tati e ternde wana una sappo je do niger tama no kuje goddu kono e ternde wana ujunaji no ga e jetati dun yewtinodu kon nan sigila gollangal ko resano dubna e no ga tati menen tilsen du kondanim dun dowtono adiji ko jaade hakkunde sopamin kanyu e orano menen jamadu gonga wurtine do fi gasoil on enda illento itaton faato yottina wato enda himbe nangana be dum be enda tawe njofitama falaabe
no himbe gaddata e wuybe gombe no torra himbe der wuroji mu en ka woni ko himbe wuro Bazaga woni no jamodira ngangui kaji dabbaji woni no sulibe ko bibbe bombe jogibe malfe gonno gada der nguro mabbe gononni do fi o nani famaka Alhaji Manu Ibrahim mermo wuro Bazaga ni o fantini jadimin Asuman Musa Arzika
ba dud dariba ke wuciwa
jama wadai modum wi ai nai be ina baligon jama cakan tarare aminde sogeji no he bawde mu en fu amma musala majjum kanni woni hebaaki fawarde hande himbe tinno e renude jawdi mu Allah wallir balle deya sogeji leydi Nigeria cankiti worde bombe go bombe be enden kambe doggoyi nati cakan tarare aminde enden diwado harton fu to amin fondi wobbe mabbe no gondi habbidani bibbe wurobe amin dun sabi be kegino kaborde du be tawra hana kaborde pamari gande hana non be buratano sembe himbe ami kaborde de du kan wonno wadda himbe no kula hawrude e mabbe
illa ko soge gippini laamu noga e jeego lewru jiyeni dum e noga e tati fi o ni waddi leydi hadin wa anama jukkaaji kewdi nonni gollaalo waddi company hite kuran niger lek nonni no wondi sadar maaji bi en jaccare ko konteriji nonni nani famaka Faruk Lawali Idi horejo kawjido fi hano kokkol habaru e fi luma ko company niger lek o fantini jadimin Zainabu Abdu
depuis l'avènement du 26
il dit pina lam gadangol noga e jegon leer jie dubujinaaji didi e noga e tati non keri leede gere mabba ma fi on fuji on didi jonkay ko wadi gineji di campagne ni jeleka wadirta golle mun gere wala dum kan wadda ni mi rafi konteruji di min gattanta nimbe ba ko e hala ka kalten ka mi den godi konteruji amma hana di nimbe gonno jama min dim min godi misali sen koji illu 3 kilo warde 6 kilo kamɓe woni min ngala ko watto nimɓe ujunaji chapanɗe tato kamɓe woni ko domi konteruji kesi woɗi du min mbi'i waddanede konteruji kesi ɗiɗi dow lawol de min anda nde ɗi garta
in that precise
fitina tawani bi ni fina tawani ko hirango leydi ka woni ni hala kabe gatti yeso der tewtur bindol lawol aranol ko kollol bawal ko ummator e fedde alternative espace citoyen de zender sigili nonni jangirde lokkol hano duddi kannati der tewtur duno nani famaka jadimin ali keita mo zender yewtidi ismail abdullahi goto der sigili be tewtur du
se concours
ngongo komin gadi wannana ni yawde ne watto sukaabe jangobe enda laato mawbe horebe leydi jango e laato du kondani gollobe mawbe be gomnati leydi enda do hokkimi fa hande famde e findinde ngeñal mabbe kambe jangobe enda e do fi om gabbatale be laato mawbe jango hawjotobe golleji sarusi gomnati dum du fa hande ga alle be durbe kujje gonna falani leydi di hande do gonden do jeynari eni ko wada burdnugo burdnugo no wada kanyu e hawjitaade jawdi kawtaani ni e ko nandi eno endam sabu ko min jeewi ko be gaddum min tawi kambe be ngeñu be jaati fa be gadi keddi kulle lobbe kay fu e do bawde mabbe kanyu e do nyumo ko be gondi
l'air émotion
Leydi Senegal ni kebuni kupo mo leydi Afrika noni nation noni ko woni no sigili hano fotti didde leydi Niger ni ko latol bal hakkune mun e leydi Senegal do sigila hano tefol kupo mo Afrika noni ko wadoyte leydi Cote d'Ivoire latol bal oni no wadete ni der stade Abdullahi Warde Dakar noni ba ko leydi Niger ni wala der tefobe kupo mo Afrika o ko wadoyte noni ka woni ko ekitowo on wi lati didde e leydi Senegal ni no walla leydi Niger ande sembe mun der mitintinol ni be gaddi no hano latol bal non ni cakiti do ko wada jeego lewru janvier do e noga e tati non ni moy fu jalaaki bandu der kibaruji men ni bi en ni dental Lady Hawjini e fi pirtol balli ko soñunol balli noni far bangere yahano dilla firta bandu mo noni kengan juraabe gadi kawral der wuro doso noni ko joddingo fedde ko region noni dum woni nafaka dum woni nafaka ko dilla firta bandu nani famaka Ali Kimba Sambo worejo hano dental wal o hokki jadimin awsu Abdurrahman Fama domo
cette fédération ambition
fedde den ko ardini woni wattude bibbe leydi Niger der filla golleji fijoji pirtor balli gam buytude mijoji di bibbe leydi tawda lemon saatu fo misali de en koji fijo pirtor balli ko nimbe lardube e ko nandi e mudum wala gorko na debbo na suka umma tore ne wuro jomun tawa na der laddeno demun dum hollanno filla nyaaw tension yaade to nimbe be duubi mum duudi hande o don jiya suka jon duubi sappo e didi yaade e joyi no wondi e nyaaw tension wodi du nyaawuji di ndabo dirta di no don gada bono ndaji sanne
beaucoup de dégâts.
Labi chudo dirol ni no holla no labi seria wi hakkune suka e sara mum redu nonni na be rimay jomun labi chudo dirol ni golno tawra e labi seria ji kewdi tilsinoji gam fama mun hebo domun jadimin anise karim tawa ton agades o yewtidi he ali maitre ali musa musudu seria de agades nani fama ko hokki do fi o
la filiation en droit
labi chodo dirgol chaka net fodde no dewtere kite labi mum biiri der mu enino limte ko jokka suka e sarobe mum reedu labi mayre gondu fa handen no chodo dira suka hebe kana sarobe mum reedu datol kemetati e sappo e didi kemetati e sappo e tati kemetati e sappo e joyi kay endu kali labi nande himbe do majju dey labi chodo dirol der dewgal kay em uri sembe suka na chukabe dimabe yasin de sarobe mum en dewlodiri dati dewtere degom no kokka suka o na chukabe be endan labi ko wadda be chododira e sarobe mum be endan jogado kanduni fa handen dati di kokki dun lawol sodude endan chakam e jogibe dum misali datol keme tati e chapande nay e tati dewtere de endan kandu famtini do labi jogade suka fere fereji do labi chododirol gol dewtere de dati mum gom kali do chukabe rimabe do labi nyiddini di jada e fina tawa misali minyirao e mauniraao baba e biddo debbo na debbo e biyum gorko kawra dima suka labi dewtere de gondu kali do fi suka mo gorko na debbo dewlaado rimi
yasi
ko don woni ko so don rugongol endan hedani
on seraba
kanni woni filla don dimaado der dewgal na yasi maggal e jogado fu no wawi ronude sarum na jogi be dum amma suka mo inna mun no dewlaado na baba mun no dewludo ko rima yasi kan hemo innu e bammu no rimdaabe redu kan en kay donata hakke mabbe kan woni cede ko nyaame mabbe ko be kokke lewru lewru
adultère et l'enfant insiste
ko dum woni jukkugo do lawol saria fara juudi labdi di biida di
pour le cas de l'enfant
minira e mauniraao na baba e biun debbo na debbo e biun gorko redu kawrube dimi jukkol mu en kan woni kasu balde sappo e joyi yaade lebbi tati be gatte du be joba ujune didi yaade ujune lasu cede sefa dundu de en dari hana jukkol chatungol gomno gorko dewludo na debbo dewlaado dimudo yasin gorko on de dekumi yafana kedum filla jukkude gorko o wala nondu debbo dewlaado odu kandu deni gorum yafake jukkata
son pardon arrête l'effet de la condamnation.
Tomada la bandrabe wombe no kettini habaruji din do min derna ton habaruji men amma jabbito don habaruji e hawson kore ko mamma ada yottinta kir tonte jam hirti
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joyi ko RTL noddo labi joyi on jabata feybudu sadun jaraka labi jende njobato budi tati eno dangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do play store.